Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
DFC music.
Come
on. Phone touch.
Mano.
Ukundi fusila nendinka kukana Ukandi uza zoti ino jandi samala Ukandi uza zotu jandi konda Dipo mwe maganizo anga anagwela kwa iwe Komuna ndipasa mimbo nandikana Dinaoneko puso nanditawasu Dala kwa jani nanganda ipa jani Zofuna ntima wako neso nkadu jandi samala Komuna ndisia ntimo tandiswelai Tunasamale za mafutu waini Tunasamale za kumwendi choki Tunasamale za kulira kwa ine Zina lake ndi mavutu Ndi mavutu Wabadwila mumavutu Ndi mavutu Wakulira mumavutu
Ndi mavutu
Zina lake ndi mavutu Mawanga ndinaliwo panda zero kukupasa chikondi changa soona kuti yakagoda salawi muti mamanga ndiwo nalisana makolo abwezi yakandidalira cause of you pana ndiwo kila I praise my god woti wazama ati yanga nile tose kukangocha mama wakubona mwananga chimwemwe chimandichokera Zina lake ndi mavutu Ndi mavutu Wabadwila mumavutu Ndi mavutu Wabadwila mumavutu
Ndi mavutu
Zina lake ndi
mavutu
Janali singo, iwe unabwela Kubwela ndi maswito Kundipasa bredi, bredi ndi masito Denu nangwe sinta Kundipasa cheetos, nandisisa chito Babu ulo yaka Kulipanga switch off Mi swazi maso manga sicho Tikondi upside down, gati ndi siso My heart is breaking way Body as a talit, bale kodi janich Dae sela sinta, kupeza wa challenge Kuma nae, akungo ndipangila challenge And the thought niwe prayer
Zina lake ndi mavutu
Ndi mavutu
Wabadwila mumavutu
Ndi mavutu
Wabadwila mumavutu
Ndi mavutu
Zina lake ndi mavutu
Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.